tu najikuta shimoni mi hatua nyingine. Nimeuzwa kwa wa Misri mie hatua nyingine. Bwana naomba hatua nyingine, hatua nyingine. Bwana naomba hatua nyingine, hatua nyingine. Toka nyumba ya Potifa hadi gerezani hatua nyingine. Bado nafasiri ndoto tu, uendako unikumbuke mie hatua.